Hey,
yo.
Double SP.
Hold up.
Now we are on it, yeah.
Yo. Plan B mpaka Z tunapata kodi hakuna matata. Hustler kwenye chochoro madiri napiga tupaka msata. Ukijaribu kugusa kwa tempo maninga watakupakata. Sio short mpaka long nikitoa kisu na changa karata. Oh maninga you know time is dope. Anytime stay flow. Kishindo sema pigwe tafu forget makavu epuka majanga na soul. Pambana ngoma bade draw. You already know stay safe don't go. Rakati pambe paka basi narinda na fasu kisomo la baini nilisha somaga kitambo maniga nikapata A. Kama viunzi nilisha lukaga vikwazo kejeli kwangu bado day. Kujichanganya kira harakati nifanye ili nisije kudelay. Logo mikakati chanya mpaka hasi na hasoli kesho budi niwe fei. Na nikifanya wanapata tabu na kwa Mungu napata thawabu. Roho safi thamana dhahabu kila nachofanya kwao ajabu. Mtani soma kwenye vitabu budi gang na wapa adabu. Kwenye mechi na wapanga sabu hapa ni credit no sub. Hakuna urafiki kati ya MSX na hao marafiki ndo wanakuwa hate. Kwenye matatizo wanapiga dash amini imani pambana kijeshi. Kila kitu mbona dua ata kama usipojua ipo siku utajua. Ata kama usipojua ile utaweza jua kama usipogundua. Kama mdomo na pua kipi kinachopumua harakati asiishi kwenye party down. Wakijua ni mazishi naongeza new friend nikitema matapishi wanameza bila gun. Demo wako na shaboka kwa sangu tu new spam. Unajibuta gangsta alafu au na kofu. Unajibuteka alafu moja povu. Kubali kuchia kwa katama off. Tukipata tunasepa hakuna masos. Binti kadata nataka utam. Bile kasheshe napatwa na ham. Binti kajola sana tabasam. Anataka tena na tena kalam. Heti kapenda marashi matam. Akiniona na tabasam. Umbo nenende na siyo karam. Anapenda kuvimba tunapudiga. Kila kitu kisha fanyo na maguji tena bola. Ikibidi tukazie tuwe high solo. Tulipotoka nimbali ikibidi tuangeze paka speed. Tutafute new plan paka dough. Kama kidi watabaki kuwa kidi. Mitabaki kuwa pudi. Soka zana basu nipipu kwa flow. Napija na kama bado wenipi mitafuta mingi shiringu. Kazane mazima na ondoe so. Mdogo bado ila akili za dingi. Kwenye ukoli sipingi. Kitaka kufuka kafokeo vyo. Hama rap hawa wezi kama mimi nikifunga kwa makini. Wani wiki tuna watu wa machozi. Wanafosi eti wani pike pine wa mini. Mimi lijini kwenye njia zao mina wapatozi. Nikifanya kwali wanakaa chini. Wananipa paka winongela nyingi paka nilaleta pose. Mpaka wataomba po, how my be show. Hatu ugopagi maso, tulipotoka ni low. Mpaka kwa dough, na mwanangu tuba boy. Pegeni nyengo kwa vyo, ya my be show. Hamu wezi find dough, mazishi tunazika draw. Na kwenye flow, watapata level O. Stories za wana ni madam, sote ziishi kwa Konkeng. Mjuba afungi kwa madam, kama kizuri kitu na confirm. Special goma ni we gang bang, kitamba waka nita pudi gang. Umeza kito kila sam, hapa ni motofire say gang. Waki delay, na wapanga kwenye tray. Wakigusa watapay. Money per day, nazisaka kila day. Hatuwezaki kufail, na tukifail. Tuna fry in your day, nazikitika well. God I'm a bless, kila bless, no stress. Everything good is best. Waka tutake mazima, tunataka mood. Shori kibati ila anaswaga ya chug. Ngori ni ngori, wanangu wa yegona dunda. I'm putty gang, nipo na mwanangu boy, lungo boy si. Hawaku nipo na fasi na wakala batu, thanks for all my nigga gang. Tupo kusa, tu safi party, after party, kipande kire wana bang. Bicho panzi wape ganzi, wakitaka zanzi, wabesi mbisho pate bang. Na hapa ni kazi, kizazi, kazi juu ya kazi, na kaza kesho wambe gang.
Amen.